yande joyi no yittere min ta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde koro on ñalli e jam hande sembe habaruji men dartinani laamiɗo tubal joyaɓo mbaraɗo ndenne neka e ley ñala ɗenda les communes mo inates fawarde joni famaka ɗum waɗi wargo ngo mo en waɗi wargo ngo enda en nana fawarde jondu konda maire ɗiɗaɓon enda ko haalto e dow fi on enda yewtere meɗen pinnande studio kalangu haaltina dow filla sariyaji altinere fo madame goje maymouna o haalanan en dow filla ko darto sukaɓe famarɓe laatiɓe so nangama fay tawi yonayi no gatti e golleji gabbate ɓuytude ñalaɗe kaso muɗum soumana amadou kañum jangantaw habaruji ɗi kodi jan hirti e moɗon goo fo en puɗɗiran ɗum ni har filla ko darto batu gaɗa nogaye ɗiɗi warde nogayi e jeegol lewru nduɗo wiyeteɗo avril 2019 ton endan gallude lamode leydi mauritanie ɗum dukonno ƴettana filla sigila yaade e ndungu ko wartu ene nder leyɗe sahel kañum en mbiyeteɗe soudan ndenene kadi tawama hono sels kamwoni fedde durwidore e dow filla ko darto yoro le sahel kañum woni ko waɗi aadi majjum ɗum haalidu kondan noye ndunguiɗi wawi latorade Oumarou Hamma
toɓo hikka nder régioji nder nokkuje ɗen ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi fotata ko rawani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati kanon to heedoyi hakkunde e soɓɓirde funnange yannange Burkina hoore huɗo e yannange Mali e Niger soɓɓirde Bene e Togo hoore huɗo Chad ɗon no heɓan ko ɓurti ndungu ngu e hero mum yawan warde leyleɗe sahel ɗen ko wona leyɗe kerroyɗe maayo ɓalewo hanoni Senegal e Liberia ndungu ngu no sakkititto du nder kero nokkuje gonɗe nder Sahel e Sudan ndungu ngun no woɗan gosol maayo ɓalol ɗum woni hoore huɗo Mauritanie faya Liberia ɗin ɗo no kabaruji noon ɗi sils fedde daranide durwidore yoro nder Sahel caggal batu ko waɗi ñande Mauritanie kabaru goto on holli ko hokkereji juɗɗi no gaɗan caggal natol ndungu ngun ka non e timmode nde ndungu ngun no fonditito
nonni fawre jondu kona e les communes mo inates tawa kanata na région mo tila beri lamu tubal aljumar nde endan mo larbu mbe do wuretego tahabanat kanyu won ko wara ko waladu kona warbe mbe enda anditaka fahande du kona be jitaka famaka dum sabi warngo ngo enda kanko woni joyabo e lambe tube wombe no wara e leydi enda yerno didabo maire to enda inates mbeteda alhamdu isalek o halneri Alassane Kouzi Mohamadou e Dio Thialalo Subaka
ɓe gaɗi bononde on ɓe dilli ndenne min bawta famde ko saabi ko ɓe gaɗi ɗum guinandan ni ley wara sanna nimɓe goni to woni laamiɗo joyɓe baraɓo nder commune amin o laamiɓe nayo mbara fadde laamiɗo bellaɓe taɓaɓe on no ware ndenne kanko woni joyaɓo ɓe arti ɓe mbari laamiɗo laara buɓe tawaɓe ɗon ɓe mo fulɓe gomnika e galashin jonɗo du ɓe mbari laamiɗo bellaɓe on laamiɓe joyo wara nonni ɓe fuudu ɓe mbara kana ley commune inates on e filagu
muɗum
non wontiri ko watto himɓe keɓena e jeeyom ɓiɓɓe leydi Niger ka en woni ko dillinowa to ende Algérie ɓe garti ɗo ende Agadez alal keñan noni mobilaji jeetati woni ko waddiɓe kewal mabɓe du kondan fo sukaɓe wagguɓe noon enda duuɓi noga e joyi ya duuɓi capantati e joyyi ɓe fuudu konda ni haalama yerno hooreɓe comité kawjiɗo filla ko darto dilla wamɓe ɓe mbi ɓeɗo fu sukaɓe ɓe mbaɗan dabareji koto ko tawi neɗɗo mabɓe fuu hooti wuro muɗum en nonni ele habaruji ɗi enda no tawadu konna hawrude batu joɗa kala en waɗama to enda Agadez dow filla ko darto hono ndima ko ɓiɓɓe adamaɓe kañum e dilla wamɓe sukaɓe ummatore ɗum du konda gam batte joƴƴinde himɓe haalde e mabɓe balɗe tati heɓa ndaare laabi ko wawi hooƴede yaade e kulle ɗe enda ko sawi e muɗum ko laati ko wona ko moƴƴi wona ko fawari jondu kono région jeetat ɗi fuccukaɓe muɗum jeeyi poto e batu on endan Yahaya Badamasi goto e mabɓe nani ko o haalani bandim Anissa Karim batu on enda e koro muɗum
nous avons retenu plusieurs
min paminama dow kulle kewɗe misali laabi kawjiɗi ɗo nder leydi meɗen e nder leyɗe yasin har ko darata wattude koyirnam dow yaaha wartaji himɓe e are mumen laabi ɗi seedeyawo singi laabi du kawjiɗi jinganade hakke ɓiɓɓe adama ɗo nder leyɗe afrique ɗum fuudu gam hokkude ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe hakkeji mumen ndenne dow kulle ɗe fuu koye amin pirta ɗum ɓeydimin du sanne miɗen jetta fedde alternative espace citoyenne fedde jinganore himɓe leydi wattude ekkintinol gol waɗa. Ko min ekkintina ɗum du min nawtoto ɗum min pirta ko e himɓe leydi, misali min pirta ko e sukaɓe ummatore de heɓa natude hawrina de
pi assisté à ses assises.
Ɗum won noni on nani fawoɗi alternative espace citoyen ka e woni ko waddene oɗo batu noni fane do fila majju waddi ko ballaga hakkunde Afrique Europe do fi dillo wanɗo e kañe ko tawa e nder muɗum waɗi ko fawari jondu kondani ono kulle goɗɗo hollama gam batte ƴewde kulle laati no saɗi sane ɗum du kondani hono club na mbiye du konda fedde janggoɓe do fi ko darto fawari jondu yittude hakkuji ɓiɓɓe adamaɓe ɗoenno ɓe galle ñemi ka e woni ko ardi wadde batu o enda ndenene kay du kondani fa hande mbiteɗo Martin Wiss kañum wonno hono ardiɗo OIM kam wonno fedde hawjinde dillo wamɓe leydi Niger kañum woni ko waɗi batu on endan e yewtereji ɗin endan sevequet noɗen nanen noyi wonno ko fawara joni batu o warri hono hoorejo fawara joni konani c'est d'une on enda kam woni ko haali o wiyete Bassirou Seyni.
No frère Puissant dans le désert
banderaɓe amin tawaɓe nder telde e dow maayo ɓaale o ɓe haala mum timminaka guinanda jaɓɓitaɓe nder leyɗe Europe nacco ƴitele Afrika ɗum waɗi komin noddi mawɗo fedde leyɗe duniyar hawjinde nimɓe dille amɓe on e gollidide e janggoɓe min tawda hawtade e woɓɓe waɗɓe misali mawɗo bureau joɗanigo leyɗe Europe emo France seni on ƴeewi du Agadez nokku fuu nimɓe ri wawaɓe tawtonto hedde leyɗe Europe nimɓe no jiiɗi riwudeɓe nokkuje ɗen fuu no gondi saɗorma ɗum saabi ko fedde OIM nde yaade ardiɗo ɗum eɓe ɗon tefa dabareji kotta ɓiɓɓe leyɗe Afrique keeɓi no jaɓɓitora nder leyɗe tubakoɓe e tokkirde laawol ngongahol ngol kam woni wadde talkuru visa woɗi faddaɓe ɓen du fedde nden no ɗon tefa dabare ko heɓanta ɗum mosola
solutionné ce probléme là.
Bassirou Seyni nani mo nanɗon wakkati mo bandimi misel deji yewtide makko dow fi hawrine mabɓe nden noni fa hande horejo leydi Niger kiɗɗo mbiyeteɗo Mamma Ousmane haali kandu keñan toenda malari on ko haalaka ada o holli wiide ke wajibi duɓinanɗo e noga e goho ko warɗo enda cuɓaki gatteki laato cuɓaki laaɓuki dartiki cuɓiniki ko jamni yaade kero ɓiɓɓe leydi Niger fou ɗum woni ko haalle yewtere nde o waddi e bandi min tawatto enda Mohamed Mamma wakkati mo fa wara joni o waɗi yewtere nde.
Il y a une nécessité de se mobiliser.
No hani himɓe ummo daro durwo ko watta nder leydi meɗen ko watta laawol gol laato laawol cuɓaki lobbi laawol cuɓaki ki wala fuu foɗu foɗugom CNDP fedde hawjine politique leydi hannden dartaki ngam hanuɓe tawe nder joɗa haaleji mayre fuu gala no gara kaden du joɗa haale lobbo fuu wala no waɗe ko watta mosola heɓɓo hakkilloji himɓe kuybita har nokkure worre seni fedde leydi mawne hawjine cuɓaki de du dartaki ngam nde ƴewtinama nde tawaka nder jonde hoore mayre tawidu ɗum hana sigila gaɗol kartuji wote sigila odu fa handen ɗum anda koygal e hoore mum ɗum anda fuu ko wona no waɗe nder sigila o leydi meɗen Niger di jonde jam e démocratie lobbo démocratie mo wala fuu to felure kan hiɗa nder mayri
sereine qui soit apaisé.
Goho lewru me hitande fuu golloɓe ley duniyaru fuu waɗan batu batu odu kodana wonno sigila ɗon ɗon leydi Niger ɗum waddi ko fa hande ni hande nde min jeeyi min jowi hooreɓe syndicat ji ga min paama toye won toɓe tawa saabu wakkati fuu nde batu o wari eɓe kaala kulle koɓe jiɗi tawe gomnati walliti moƴƴintaniɓe kañum e fa hande wattoɓeɓe golle ɓen enda ndenene kay Jibril Idrissa kañum won secrétaire général mo CDT en fedde mawde nde golloɓe leydi Niger o halni min subaka o enda o wi kulle kewɗe heɓama waɗama kano wonko hooridu kondan far hakkunde mabɓe e gollinoɓe mabɓe.
Ces dernières années on a connu une
les doubi chakitidi di min kebi buitari cede jangal ko ittete der jobdiji nimbe wodi jobdiji amin du beydama kambe beytitariji do jobdiji denne kulle gere ciulide gollobe kebanama mosola ko heri jonka ni woni kokkol gollobe lamba golle golnanti der dubi tidi gollobe ko kaka lambaji sigila cubaki horebe golle dun do hude non ko boyi yamtede amma hitande funa dun wartire no wodi filla beydariji do jobdiji ko waɗaka ko jobdiji mumen wala no waɗire no haniri fa ɗum accama jati no wodi kasin filla golloɓe ligotoɓe kando kay ko heɓanaka mosola an kayni no wodi kulle kewɗe yamtaɗe garteteɗo dow mum nder haalaji ɗi min kalta ɗi
gam hokkude sembe yaade e fijoji pirto ɓalle le lekkoliji pamari ɗum waɗi ko batu waɗa ɗum du konna feddetende au jeune kañum woni ko waddi balla muɗum e dow fawarjo yamirore bureau joɗanigo leydi France ɗon e leydi men Niger ɗum du konna gam batte wallutudde on tawata e lekkoliji ɓe kañum e jangguino muɗum en dow fi majjum tawi dum hebi sembe dum fonde teke faawu dar fila ko darto fijoji pirto balli ni enda non wadi ko faawara joni bandimi yewdu e biete do sidi ahmadu lat ahmada latido kany o enda yo chawirte no mo horejo leydi latibe kany won der fika enda nani ko hani faawara jom bandimi gungu mohammed dan tani do fi
ce projet consiste a la mise en
gal gollal tawa kena e wadde jande e kentinon de lokoloji potodi gomle regioji nay agadez zender maradi e nyame e kentinon gol du jewtana janginobe fijoji pirtol balli e kentinol sukabe ummatore fijoji pirtol balli no wodi hawri ndeji do pirtol balli gado tengol der ciudi kala siji din e lokoloji din min pami du ko dom tammin kepta e kentinde sukabe ummatore be ngatta du der hakkiloji mabbe nafakka jande fijoji pirtor balli wodi dun hojire no jandeji di to fuko jira
toutes les autres disciplines
jirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gaw
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yadu leydi niger
edo filla ko darto yewtere men en pindinoni hande de ande altinere fo don nana min en kaldo filla ko darto sariyaji hande de en kaltina do filla ko darto sukabe famarbe se nangama hono no wodi gollal ko be gattete be ekkito heba buytana be torra kasugo endan be kebdu kono be baawa golle jango dundu kono ONG ka woni pelle gonno goni lati gonno ngadda balla gam do fi majjum madan goje maymuna gazibo hala nan en dun don wakkati mo wanno yewtere ko makko e adama dawaci yewtere men pindinoni
do filla ko watta suka mo wadi gacce heba no natiri himbe wadi dewtere kite leydi wi'i cukabe wadube gacce gatte golla gam butude dimma wakkati uddol mabbe kasu goje maymuna gazibo
losko lumina suka de wadi gacce ko wada nange no hitanteno amma nangata ke kasu udde seni o watti golle keddi wakkati mo tajana dun du watta ko ba himbe tuntu wake kasu der cuudi to be padde ton be burta tatona nayo
repression contre les mineurs
de dum woni balla ke cukabe be gaddante
d'abord ils ont beaucoup
arandeni ekitade golle dungu gano wodi pelle balliroje kewde kadenton der kasu ibe godi no kuje kebaade gam fijoji tonnyol bandu ko be nemo no feru diri ibe godi dulawol nyawtede
ils ont les protections
ano balle nabi en lebbi foti kito todo hani yewtino taja kiti cukabe
dalle texondi
wala wakkati kebaado amma ko wi'ani woni o yawna lebbi jeego kito todo on wodi ko yewtino dereji din de kito todo on tajay kite den sey suko on yofe
kite mabbe de no wade himbe no gara kettino nanoy
c'est formellement interdit les
dun hadi jama'are wara hettino kito todo on balliroomu e goddo giddo hokko ceda kum kan en tan kani tawe der suudu kite dum saro suko namu suko on halfina hem no bawi gare kettini kite den suka de wadai duubi sappo e jeetati iri gacce hen de wadi fu kite mu wadataake yeso jama'are fu
doit être privé
suka gorko mo wadai duubi sappo e jeetati amma no dewludo kite mu e kite mawbe ben fu no lawol gotul na
non le mineur et tout
abada suka mo wadai duubi sappo e jeetati kite mu sengo wadete hana yeso jama'are dum wawa hawri mudu e rewbe na e mawbe
mel fam ni aux adultes
de gacce de suka mo wadai duubi sappo e jeetati wadata ko fota udde
quand vous voyez un juge
ko buri hewde woni seito itti yonki na o heere o watti hite gulu nane o yenu e suka debbo kito tobe mabbe du janginano ko suka de wadai duubi sappo e jeetati wawa udde nyama kaso be jangina dun dukay non ga be andi dun dukay gam fahanden suka no suka nino
for rester un enfant
no want to favor ya fodom non non e jonkay ni abaruje fulful do kay do haade sey tammini andina o wiide ke hono yewtere meden watten do filla batu jodo kalemu sido kalangu haltna do filla hono se neddo tawama naati e baasi hono himbe ko yewtu dun waltitaa kawon ko muktar hamadu wadanto e hande do majum bi assalamu alaikum mbalante jam wali mi accita mama ada habaruje haa sankore
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
lamba chapande jenai topere etati FM tesawa
do radio Tarmamwa lamba chapande jenai jeti topere joy FM
birnin koni do radio Nia
lamba chapande jenai jeti topere joy FM belle yara
do radio Dalul lamba chapande jenai jegom FM
studio Kalangu.